mfoni bɔtɔ so ɛbrɛn ne mɔtwɛ kristo anakyɛ kristofoɔ yɛabusua abusua biara bode nyame ɛdi wɔle nyame awura werɛhyɛ mu no wɔtena ase asomdwee no wɔ ne ani kyie no na nea mfoni no no ye ɛkɔkyɛ bia ne bogyimberɛ no asɔ wɔ asa ɔyɛ no kɔ so asɔ wɔ asa bia ye ɔle anigyie ma wɔye ɔdɔ ɔye na bia ne ɔdi nyame adwerɛ so kyɛbɔ bible hane no kyɛ bia ne ɔte awuro ne ti no ati ɛti wɔafa wiwere nkwatwafo wɔ nyame adwerɛ no ɛti wɔma ɔbu nyame adwerɛ ankyɛ ɔde nyame adwerɛ no di na mame ne kɔ so ɔfa ɛbuo ɔfa ma ɔhu ɔdi ɔhu ni kyɛbɔ bible no ɔsi kyerɛ no na he yɛ nyame a ɔpena fi yɛ kristofoɔ dɔ ɔpena fi ankorankora biala yɛbrɛ wɔ